la Kampala echa Kampala Capital Authority kitegeze zanga bwekimaze okujja abaana ku nguudo mu sabiiti satu kijjeyo abaana bali mu bisatu nkagamba tano batwaliddwa mu maka g'abaana ag'enjawulo okusinziira ku nankulu w'ekibuga Kampala Sharifa Zik ategeezezza nti abamu ku bo batwaliddwa mu maka g'abaana masolita ogenda maaso n'okuba nga boogerezanya nabo okubayigiriza emirimu egy'enjawulo nga kw'otadde okuzzaabo abasante okudda ku masomero ate abalala 19 batwaliddwa wali mu disitulikiti na paka gye bagenze maaso n'okuba nga batwaliddwa olwo nno abamu baddizibwa bazadde baabwe ate n'abandi basobola okuddizibwa ku masomero Buzeki asabye abalabirira abaana bulijjo kakasa nti abaana bwe baba balwadde batwalibwa mu malwaliro babajje ku nguudo balemu okudda mu kusabiriza kubanga kino Kampala Capital Authority tegenda kukikkiririzaako ddala n'akamu abo abadda ku nguudo okusabiriza kubanga abaana balwadde bagende mu malwaliro ga gavumenti basobola okufunayo ato obujjanjabi mu mbeera yemu ayongedde okubiriza bannakibuga okulekera okugabira abaana bano ababeera ku nguudo ensimbi kye kimu ku kisinga okubasiba ku makubo nabwo kityo kirina okukomezebwa mu bunnambira.